tumejipata tanaria.
Yeah.
Tumetoka tao, tumekuja kulala.
Yeah, tuko town, tukihaso kawa fungwa, tuko sero, tukichanga mdogo mdogo, tukizunganisha jero, atutupa game sauce, tukipasha nikiporo, nazo siku zinasonga, tuki hope for tomorrow. Maisha ni ngumu, jua ni kali, kaza na dumu, yapo si hali, pata wazimu, miliki mali. Amen. Asante bibi kwa kusali. Hapa town ni ma too much swagger. Ukimona shirima wezi thani kani mchaga. Ni elando metulevya kama laga. Narudi kijijini kwa babu pia kumenoga.
Let's go, tunze tu kijijini. Ule kwa bibi kwa babu, wajomba shangazwa na subiri. Let's go, tunze tu kijijini. Mida ya ngombe na mbuzi na mbege na ndizi na family. Tumejipata tararira, tumetoka da, tumekuja kulara.
Tumejipata tararira, tumetoka da, tumekuja kulara. Tumejipata tararira, tumetoka da, tumekuja kulara.
Bela mbege weka jugongesha cheers. Pandisha mlege kata wenge usiwe serious. Usiwe lege lege, usiwe teke teke. Kaza tuo unavo move, usiwe ndembe ndembe. Kisungi na ma moves za kiculture. Kuku za kenyeji na wazungu ni adventure. Hewa ni safi, na enjoy nature. I free my mind to get a lecture. Mambo ni wa, mambo ni shangwe. Yani furaha, mambo ni pambe. Aina kara, stories za mange. Mara moja moja ndo kuna kesi za bange. Na chuma baraka upendo umoja. Na kula magimbi mblenda uyoga. Na funzo ujasiri hakuna uoga. Nikirudi yani ni tobo moja kwa moja.
Let's go,
let's go.
Tunze tu kijijini. Kule kwa bibi kwa babu, wajomba shangazwa na subiri. Let's go,
let's go.
Tunze tu kijijini. Mida ya ngombe na mbuzi na mbege na ndizi na family.
It's the holiday.
Tumejipata tararira.
It's the family time.
Tumetoka da, tumekuja kulara.
Okay, okay.
Tumejipata tararira.
Yes, yes, yes.
Tumetoka da, tumekuja kulara.
Everybody.
Tumejipata tararira.
Yup.
Tumetoka da, tumekuja kulara.
Celebration.
It's about the
As
season.
You know, life is holiday, right?
Yeah, what do you want to celebrate?
Come on, it's the Frank level again, and I thought I told you like we won't stop. I thought I told you like we never stop.